Esule ya abiri. Omwenge mukudazi, ekitamiza mulekanyi, era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Entiisa ya kabaka kuwuluguma kwa mpologoma, amusunguwaza ayonona obulamu bwe ye. Omuntu eyeewala ennyombo yeefunira ekitiibwa, naye buli musirusiru ayagala okuyombanga. Omugayaavu taganya kulima olwa ttoggo, kyanaavanga asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Okuteesa okw'omutima gw'omuntu kulinga amazzi ag'omu luzzi oluwanvu, naye omuntu alina okutegeera ali kusena. Abantu bangi abalirangira buli muntu ekisa kye ye, naye omuntu omwesigwa ani ayinza okumulaba? Omuntu omutuukirivu atambulira mu butayonoona bwe, abaana be abaddawo balina omukisa. Kabaka atudde ku ntebe esalirwako emisango, asaasaanya obubi bwonna n'amaaso ge. Ani ayinza okwogera nti nnongoosezza omutima gwange, ndi mulongoofu mu kwonoona kwange? Ebipimo ebitenkana n'ebigere ebitenkana byombi bya muzizo eri Mukama. Era n'omwana omuto yeemanyisa olw'ebikolwa bye, omulimu gwe obanga mulongoofu obanga mulungi. Okutu okuwulira n'eriiso eriraba Mukama ye yakola byombi. Toyagalanga kwebaka oleme okutuula mu bwavu, zibulanga amaaso go onokkutanga emmere. Tekiriko kye kigasa, tekiriko kye kigasa, bw'ayogera Agula, naye ng'amaze okugenda n'alyoka yeenyumiriza. Waliwo zaabu n'amayinja amatwakaavu mangi nnyo, naye emimwe gy'okumanya kya buyonjo kya muwendo mungi. Twalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi, era obowengaoyo eyeeyimirira b'atamanyi. Emmere ey'obulimba ewoomera omuntu, naye oluvannyuma akamwa ke kalijjula omusenyu. Buli kigambo ky'omalirira kinywezebwa na kuteesa, era tabaalanga n'okukulemberwa okw'amagezi. Atambulatambula ng'alyolyoma abikkula ebyama, kale teweetabulanga n'oyo ayasamye ennyo emimwa gye. Akolimira kitaawe oba nnyina, ettabaaza ye erizikizibwa mu kizikiza ekikutta ezzigizigi. Obusika buyinzika okufunibwa amangu olubereberye, naye enkomerero yaabwo teriba na mukisa. Toyogeranga nti ndisasula obubi, lindiriranga Mukama naye anaakuwonyanga. Ebipimo ebitenkana bya muzizo eri Mukama, ne minzaani ey'obulimba si nnungi. Amagenda g'omuntu gava eri Mukama, kale nno omuntu ayinza atya okutegeera ekkubo lye? Kyambika eri omuntu okwogera ng'ayanguyiriza nti kitukuvu, awo ng'amaze okweyama n'alyoka abuuza. Kabaka ow'amagezi aweewa ababi, era abaleetako namuziga ewuula. Omwoyo gw'omuntu yeetabaaza ya Mukama, ekebera ebitundu byonna eby'olubuto eby'omunda. Okusaasira n'amazima biwonya kabaka, era okusaasira kwe kuwanirira entebe ye. Abalenzi ekitiibwa kyabwe maanyi gaabwe, n'abakadde omutwe oguliko envi bwe bulungi bwabwe. Emigga egiruma gimalawo obubi, nenga zituuka mu bitundu eby'olubuto eby'omunda.